Bino bigire government ya kasinze enteekateeka zaayo ez'okuvaayo n'etteekerya awamu erirungamya omulimu gw'amawulire mu ggwanga. Minisita omubeezi w'ensonga z'amawulire avunaanyizibwa ku kulungamya eggwanga Godfrey Kabyanga ategeezezza nti amateeka galiwo gawupapajja ekiremesa okulungamya enkola ey'emirimu gy'amawulire kw'ossa ne gavumenti nga kyetaagisa etteeka eddambula okufeera ebyawamu. Kabyanga agamba nti bagenda kugatta amateeka galiwo gonna gavemu etteeka limu ery'omuzinzi era gavumenti egenda kubakaana enteekateeka eno mu mbeera ey'amangu. Ye Kabyanga era mu ngeri emu ategeezezza gavumenti bw'egenda okuteeka eriiso ejjoji ku nkozesa y'emitimbagano kika kya artificial intelligence olw'okugezaako okukakasa nga amawulire gafuluma gasigala nga matuufu baleme kukozesa tekinologiya ono ate okuddiisa n'okuubisa eggwanga.